Imwumva ni radio Ijwi rya Amerika. Radio Ijwi rya Amerika yumvikana kuri FM 104 n'ibice bitatu mu Rwanda, mu Burundi ni ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero 19.22, naho ku rubuga rwa internet ni kuri www.radio.com. mwiriwe neza nshuti mu duteza amatwi, ni Edi Rwema ubasuhuza kandi mba ikaze mu kiganiro muri Isanga.
Muri Isanga ni ikiganiro cy'Ijwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'Ijwi rya Amerika.
Icyo ndi mu ntara y'Muyinga aho bita muri komine Giteranye aho bitatura.
Ngende hano Kampala, Uganda.
Ngende mu gisagara cya Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi, kuva ku wa mbere kugera ku cyumweru. Nawe turagutumiye. Kurikira Ijwi rya Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefone no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye, tuziheze, uraritswe buri munsi saa 10.
Ikiganiro ni muri Isanga muri studio ya 7 Washington DC, muri kumwe nanjye Edi Rwema. Urukiko rw'ikirenga mu Rwanda mu cyumweru gishize rwemeje ko Yves Tuyishimire yemerewe kuzungura se wishwe muri genocide. Inyuma y'imyaka asiragira mu nkiko aburana na mwene wabo Asante Job, ashinja kwikubira imitungo ya se Inosa Dusenge. Abavandimwe be barimo Asante nibemeraga ko umusore Tuyishime ari umwana wa nyakwigendera, kandi ko ntacyo akwiye kubona ku mitungo se yasize icungwa n'uwo Asante. Byabaye ngombwa ko urukiko rw'ikirenga rutegeka ko hakorwa ibizamini bya ADN kugira ngo babone ibimenyetso ndangasano. Ibizamini byaje kwemeza bidashidikanywaho ko Tuyishimire koko ari umuhungu wa nyakwigendera Inosa Dusenge. Tuyishimire avuga ko iki kibazo agisangiye n'abandi bana batari bake ubahejejwe mu gihirahiro n'imiryango yabihakanye igamije kubatwara ibyabo. Yves Tuyishimire niwe mutumirwa wacu uyu munsi. Wiriwe neza Yves. Ego, mbere yuko tujya mu kiganiro nyirizina nasabaga ko utwihanganira gato hanyuma tukumvisha abakunzi b'Ijwi rya Amerika inkuru y'umunyamakuru wacu yataye kuwa gatanu ubwo urukiko rw'ikirenga rwari rumaze gufata umwanzuro warwo. Ubwo unyihanganire gato.
Kwagatanu nibwo urukiko rw'ikirenga rwakijije urubanza rw'umusore Tuyishimire Yves waregaga umuryango wa se kumwihakana. Urukiko rw'ikirenga rwategetse ko hakorwa ibizamini bya ADN hakamenyekana ukuri kw'ibivugwa. Umubiri wa Dusenge Innocent ariwe Yves yavugaga ko ari se umubyara wishwe mu gihe cya genocide warataburuwe kugira ngo hamenyekane isano afitanye na Yves Tuyishimire. Urukiko rwanzuye ko rwa Dusenge Innocent wishwe mu gihe cya genocide umuryango wasigaye ukaba waravugaga ko umwana utamuzi. Kuri Tuyishime watsinze urubanza yabwiye Radio Ijwi rya Amerika ko nubwo byaragahinda kongera gutaburura umubyeyi we ariko yishimiye ko byibuze impaka zirangiye.
Iby'inyungu zabo bwite nazi ntabwo banyemeje. Njyewe ku giti cyane ntabwo nifuza kuba ku rwa ADN ku mubiri wa papa, kumvaga nk'agashinyaguro, ariko mu rwego rw'ubutabera byabaye ngombwa ko bikorwa. Nanjye numva ko bikabikorwe ubutabera bujya hagaragara. Twabonye serikali ya papa ku munsi wa kabiri laboratoire ifataho sample yo kujyana muri labo natwe tujyanayo. Nanjye nasanze mfitanye isano papa nk'uko yari yabivuze n'umuntu uko ntabwo namwitiraga, aho kuko bwari amaraso yanjye nana yagukuri nana yagari ko data atazima. Basanze umuje na papa 99% hafi 100%. Uwamakanaga ariwe tante, nawe nasanze mfitanye isano nawe ubwo yari amakanaga akavuga ko ndi umwesoro. Biranshimisha kuko mbona ibyo butabera kubira binababaje kubona ubona umubyeyi ari uko babanje gutabura.
Tuyishime yemeza ko iki kibazo gisangiye n'abandi bana batari bake ubahejejwe mu gihirahiro n'imiryango yabihakanye igamije kubatwarira ibyabo. Ibuka ivuga ko hari aho usanga ibibazo nk'ibi nubwo umunyamabanga nshingwabikorwa wayo yemeza ko bitari ku rugero rukabije. Bwana Isakiye Naftali.
Hari abana barokotse ari batoya barererwa mu miryango rimwe na rimwe bamara gukura umwana yabaza umuryango uwamureze bafitanye n'isano umwana yabaza ati isambu yacu yagarukiraga hehe umwana agatangira kubwirwa amagambo navuga mukomeretsa bakamubwira ko nta sano bafitanye hamwe byagiye bigaragara ariko ku bufatanye n'inzego z'ubuyobozi bimwe bigakemuka abo babyeyi bareraga uwo mwana cyangwa n'undi ashakishije akamenya bagashobora guhuzwa bakaganirizwa abaturanyi b'ababyeyi b'uwo mwana batahaguruka ngo babishimangire babivuge babigaragarize ubuyobozi bikagorana.
Tuyishimire wemejwe n'urukiko ko ari umuhungu wa Gusenga Innocent avuga ko bitari bimworoheye kwerekana ko ari umwana wo muri uwo muryango kuko jenoside yabaye afite imyaka ibiri gusa. Nyina umubyara we yabwira Ijwi rya Amerika ko kugeza ubu atiyumvisha uburyo umuryango w'umwana we wamwihakanye kandi umuryango mugari warashize.
Mu by'ukuri njye numvaga hari abantu bazishimira ko nawe ubwe yarokotse umwana kuko famiye yose bari bamaze kwimara byaje kugira ngo rero baratwikata batubwira ko basanze tubishye. Iyo umwana agiye yifuza kumenya aho papa we yashyinguwe baraduhisha baratubwira ko yatwawe n'ikamyo nk'abandi bantu bose yaje kunywa ahantu batazi. Ntabwo byari byoroshye kujya muri izo manza nk'abantu bari muziranye ukumva nta kibazo wari ufitanye nawe ariko noneho abavandimwe be murabisikuru wowe na mama wawe ngo ni imitungo ushaka kandi mu by'ukuri imitungo bari barayigabanye y'ubwayo.
Iki kibazo nubwo kitaragaragara cyane mu nkiko ibuka ivuga ko hari ibisa nk'ibi bibazo ijya ibona ndetse igasaba abantu bagiye bashyira abana mu miryango kugira ubumuntu ntibabihakane. Ive tuyishimira asaba abandi bana bafite ikibazo nk'iki ko bahaguruka bagaharanira uburenganzira bwabo.
Ku bana baduhuje ikibazo icya mbere nuko numva ndashaka gusaba umuryango nyarwanda wose muri rusange bagira ubumuntu nyuma y'imyaka 25 bakwiye kuba hakiriho abantu bafite umutima w'ubunyamaswa bugeze aho uhakana umwana. Nyuma ko abana twaduje ibibazo nibahaguruke kandi nsaba n'imiryango y'abacika cumu izo seneje ibuka nibahaguruke kino kibazo kuko kirahari kiri mu miryango hagati.
Mu myaka ishize kandi leta yari ihagurukiye kugaruza imitungo y'abana b'imfubyi yari yigabijwe n'ababareraga cyangwa abaturanyi babo. Mu gihugu hose habarwaga imitungo y'abana b'imfubyi igera ku 200,000 yatwawe. Ibuka ivuga ko imitungo myinshi imaze kugaruzwa usibye n'ikibazo byayo bikiri mu nkiko. Asumta Kaboyi, Ijwi rya Amerika, i Kigali.
Arakoze Asumta Kaboyi kuri iyo nkuru yadukoreye ku cyemezo cyafashwe n'urukiko rw'ikirenga rwemeje ko Ive Tuyishimire yemerewe kuzungura se wishwe muri genocide ni nyuma y'imyaka asiragira mu nkiko aburana na mwene wabo Asante Job ashinja kwikubira imitungo ya se Innocent Dusenge. Ive Tuyishimire rero nk'uko narimbi babwiye mu kanya niwe mutumirwa wacu ikaze cyane mu kiganiro muri Isanga.
Murakoze cyane Gedi.
Yego. Mu magambo make cyane ku bantu badasobanukiwe n'iki kibazo cyawe wagerageza ukakivuga mu magambo make dore ko warumaze imyaka myinshi cyane mu nkiko uburana usaba ko wakwemererwa kugira umutungo cyane cyane mu mitungo yasizwe na so dore ko benshi mu bavandimwe bawe bari barakwihakanye. Tubwire mu magambo make cyane uko urwo rugendo warunyuzemo.
Murakoze cyane kunyakira. Ikibazo cyanjye nyuma y'imyaka 5 kiri mu nkiko cyari cyo nagiye mu rukiko nganutse kugira ngo nandikwe mu bitabo by'irangamimerere nandikwe kuri data nubwo nari mubaruyeho nk'umwana w'umucikacumu wabaga ufite icyemezo kigirwa nk'umwana wa Mureskate. Aho byatangiye 2014 ubwo twari tumaze imyaka 20 twibuka jenoside yakorewe abatutsi 2014 njyewe rero nakuze nzi abavukani ba papa basigayeho umwe twita Sante Job undi witwa Anne Marie aherereye mu gihugu cy'Ububiligi Nyirabareba Jacqueline. Nakuze nzi ko abo bavukana na data bafashaga rimwe na rimwe niyo nabwo natsinze mu ishuri ayo wajyaga aza kunjira ku ishuri. Nyuma yaho muri 2014 naje gukenera kumenya amateka yanjye mbaza umbyara nimambwira ko data bamujugunye mbaza onkel ari we Accent Job nitaga onkel icyo gihe ambwira ko not hers.
Icyo gihe wari ufite imyaka ingahe?
Kuri ubu yes, imyaka makumyabiri n'irindwi.
Bivuze ko icyo gihe wari ufite imyaka makumyabiri n'ibiri.
N'ibiri, exactement. None, muri bibiri na cumi na kenda ku itariki cumi n'eshatu, ubwo mama yari mu rugo aryamye mu rugo aruhutse, ari ku cyumweru, byari umunsi wo gusoza icyunamo, bamaze kumva itangazo kuri radiyo ritangaza avuga ngo umuryango wa kiri ibiti papa bamwitaga ase kiri ibiti ari kubona makumyabiri no gusenga imasa uraza kumwimurira umubiri we bawimurira ku gisozi bumva babikoze rwihisha bayibagiza bingira bimenya ko utaragisita nanjye nawe ndi mu bice bya iburasirazuba za rukumberi mama arahamamagara aramenyesha abwira ukuntu bigenze kandi yakigiyemo kigabo ndabona abo kwa se batabishaka niyo bagezeho bagurisha umubiri mu gihe cy'imyaka makumyabiri nawe numva nakababara numva n'abantu bashutse bwa kabiri nagerageje kuza kugira ngo mereze icyubahiro data ubwo nahageraga rero hari imitungo ya data yari afite myinshi nyinshi barayigurishije bajyaga nabwira abaturanyi ati se ko mutazane umwana ngo abashe kugira uruhare ku mitungo ya se ko abo bavukana se barimo kuyigurisha ariko sindigemo cyane kuko nabaga numva ko ngewe ubuzima bwanjye bwabwiremera kandi nkageraho nakwigeza nashingiye ngewe muri uwo munsi wo ku icumi n'eshatu mu bibiri na cumi na kane ukwezi kwa kane naje aho bari barimo bari bakabuye data nsanga ni mu rugo rwa papa aho papa yari atuye i Remera noneho mu masaha yose nsanga igikorwa cyo gutaburura no kujya gushyingura ariko baranyamagana bafata nk'umuntu waje n'imishyitsi uyu uyu witwa Santa Job ubwe nawe yaraje ubwo yandi kuri sekere ngiye gusezera umubiri wa papa kuko nibwo nawe yabibonye n'agahinda kenshi ayubu na mushiki we witwa Nimari baraza ati wowe uba hehe ko uri kudukereza amasaha yo kujya muri bwiza yageze ndahindukira ndabareba nawe ati se ubu muranyirengaje akanya ntabwo munzi kandi ati ibyo ntabwo tubizi atubugiye urumva byari gikomeye kindi kiyongereho ubwo njye nawe nje numva nishimiye ko mbonye umubiri wa papa ubana wundi habaho kutumvikana ariko mu cyubahiro mamubyara sarangu ati nije umwibaje nk'umwana ufite disipurine reka tujye gushwana hejuru ya sirikeri reka twishimire ko na data tubonye aho agiye gushyingurwa ubwo ngewe twakomeje imihango ku gisozi baramushyingura ndaho ngaho ntabwo nahawe uburenganzira n'umwana we wasigaye wenyine ahubwo kuko bari barabikoze rwihisha aba ari bo bategura umuhango wose nyuma yaho rero niyo naje kugana urwego rwa senerije mbabyizeho icyo cyanjye ndababwira ati ngewe abo kwa data ntabwo barimo kunyemera bageze kunyuma umubiri wa papa bageze kuwumisha imyaka makumyabiri baravuga ko abantu bavukana papa ngewe mu wa muntu nabo nimbaga nshaka guhura nabo mu biganiro tutiwe tujya mu manza senerije irabegera irabavugisha ariko ibonye kugendera honorable chambagiye arabegera sibakunze yewe inshuti mu bantu bavuka i Nyanza aho papa avuka tukavuka i Nyanza nabo sibabashe kunigira mu banyakiri noneho sinishingiye inama yanjye ati jya mu rukiko ntutange ikirego niho gutanga imanza zose muri bibiri na cumi na kane nanjya mu rukiko rw'ibanze mugatsinda nandika ku mubyeyi wanjye nyuma yaho menyesha abavukanye na papa z'urukiko arayitambamira bavuga ko batamenyesheje urubanza kimwe kirahatambamira gitatira nabwo baraza aratsindwa nyuma yaho bajya muri pejeyi mu rukiko rwisumbuye nabwo turamukana niwe banazana ariko wari uri imbere cyane yari uwitwa Santa Job ariko aherekejwe na bashiki be nk'uko nari mbazi na nse mbazi ubwo rero mu rubanza yaje gutsindwa muri pejeyi urubanza yaje kuri tegeko baje guhindukira ahubwo bafata rwa rubanza barugira penali barugira imanabyaha bavuga ko yije ibimenyetso bashingiraho ari impimbano iki n'iki babiganisha mu bugenzacyaha ngenda bavuga ati ndisobanura ku buryo nageze aho nkurikiranwa n'inzego z'umutekano basobanura detaye zose ndavuga ati ibyemezo mfite n'icyemezo cyasaje niyo ntakemezo mfite cy'impimbano urwego rw'ubugenzacyaha rukora iperereza rujya muri sharije sharije yabyemeye ati uyu ni umwana w'umuswa twacu tumuhiye imyaka itandatu yose n'umujesite nitwe tumurihira ariko urumva byari mu buryo bwo kuyobya ubutabera urubanza rwo rwa penali bageze barushingura babishinguye babonye ko nta handi baboneye bahita bagana ku muvunyi ku rwego rw'umuvunyi bagiye ku rwego rw'umuvunyi nabwo nabo umuvunyi ngo yemeza yuko harimo akarengane bo bashinge yuko na hadi ni yakozwe mu mpande zose zabanjije umuvunyi yandikira kuri supreme isa yuko urubanza rwasishwamo umuntu ubwo twajyaga muri kuri supreme rero turaburana ndi kubona abunganizi banjye njyewe noneho ko umwunganizi umunyamategeko wabo baburaniraga yavugaga yuko akeneye ko afatwa yabeni akaba icyo kimenyetso cya nyuma kigahagaze ukuri ndasaba urukiko yuko nubwo ari mu rwego rwo kunshinyagurira kongera gutabura umubiri wa data byaba ari agahinda bongeye kunera ariko mu rwego rw'ubushishozi bwabo nibabona ko bikwiriye bizabeho gusa njyewe ndasaba yuko adn yakuwe ku mubiri wanjye na papa kuko abangaba banihakana sinazi n'isano yabo bose kuba narakugira umwana mutoya akangira asigaye abantu bavukana naso ikigo rero byarabyemeje rwabereye rufata umwanzuro rwemeza yuko adn ikorwa adn eshatu adn ikorwa ari iyanjye na papa abitwa ko abavandimwe ba papa n'umubiri wa papa nanjye nabo kandi ku rwego rwa snrg snrg ifasha ubutabera kugira ngo butangwe bandikira urwego rushinzwe urwego rwa gisitazi registrasi bayisaba ko hakorwaho adn byari byoroshye rero kuko kumenya umubiri wa papa bumva ko n'ibyo byuma bigisobanuriye kiri kumushingura bari mpagaze aho ngaho nk'umuntu n'undi wese batabaye ubwo rero mu kugerayo ibintu yuko bagomba kugaragaza ya imizi ishinzwe kuko nabo baba bayifite barayizana hazanye urwego rwa laboratwari rwa forensic bashinzwe ubuzimangingo banapima ibimenyetso umunsi wa mbere twabashije kubona sekere ya papa umunsi wa kabiri nibwo twabonye imva tubonamo umusaraba wa data yanashimisha numva ko ku mutima wanyuma naruhutse kuba mbashije umusaraba wa papa kuko bari barawuniye bigeze bameze amahirwe yo gushyingura ubwo rero mu gushakisha nibwo byari bigoranye bikaba bifasha mu rwego rw'ubutabera rwari ruhari uhagarariwe n'uwo wari ushoboye muri kuri supreme tubona serikeye kuko iki kintu tubemeranyaho ariko njye ntabwo nabemeranyaga kuko nabonye kwihamya ijana ku ijana kuko atari nanjye wari wanashinguye ariko bo barayemeje bavuga ko ari iyi nanjye bazajya kuva bayemeje bifate basanzwe byari igikorwa kiremereye kongera kubona umubiri wa papa utangiye kuwushingura ariko mba babyakira kuko ni ibikomeye ni ibikwiye kurwana byo bafata ba sample bajya gupima bayanze gupima baje kumenyesha urukiko natwe kumenyesha ibisubizo usanga njyewe na data duhuje mirongo icyenda n'icyenda nk'uko mwabyumvise mu nkuru ya mbere hafi ijana ku ijana basanga uwitwaga Christiane Job wakomeje kujya imbere mu nkiko ari kumwe n'abashyitsi be basanga njyewe ni ahantu isano ku buryo ikigero cyo kuba bafitanye isano nawe kigaragara mirongo icyenda na kabiri n'ibindi bice birengaho ko ntabwo mbyibuka neza basanga uwitwa Niyabareba Jacqueline bifitanye isano ubwo ni mutante ubwo ni mama wacu n'indi niyo ndiyo basanga bafitanye isano nawe birengaho mirongo icyenda n'icyenda uwo ni umuntu uhagaraga akavuga ati uyu mwana ni umusikuru undi wa gatatu usigara witwa Anne Marie utuye mu Bubiligi ntabwo babashije kumfata kuko yari ari hanze y'igihugu bari bategetse ko bafata abo babiri ubwo dushyira mu rukiko tugira impaka abunganizi baburaniraga urukote adresse yanjye nyine abo ngabo tuburana batangira guhakana ibimenyetso batangira guhakana ibipimo byakozwe n'abahanga kandi cyari ikigo cyizewe cyashyizweho n'igihugu ariko njyewe mfite urukiko yuko mu bushishozi bwabo aribo bazashingira bashingira ku bimenyetso kuko nyine banasabye adn sinzi ukuntu bayisabye akaba banayihakana ubwo rero nk'uko mwabyumvise rwafashe umwanya rwasoma rubasha gutsinda ku by'imitungo rero kuko ari imitungo ya data yari isigaye iyo nzu yari isigaye nababwiye iyo nzu yari isigaye bishobora kugurisha ariko yari yaranze kuyigurisha nayo kuko yari ishinguyemo mu biro bya papa urumva ni kubw'amahirwe y'imana kubona byinshi kuri radiyo kubona yahise imenya amakuru nagera no kujya mu rwego rw'ubutaka hano mu rwanda babandikira bafasha kubitabamira kubiduruka kugira ngo batabigeho uruhare no kubigurisha ngo numva yuko kuva urukiko rwaratonje yuko nta kindi kihakanye ko undi mwana gusenga imisa nk'uko nayo yubanye kuva kera numva ko mu myanzuro y'urukiko bagize mu kumfite uburenganzira ku
kandi icyo twakwibutsa nuko icyemezo cy'urukiko rw'ikirenga ni nacyo cyanyuma mu bijyanye n'ubutabera mu gihugu cy'u Rwanda
niko biri kuko nabindi urukiko rw'ejo n'urukiko rw'ikirenga
hanyuma utangira wavuze ko nyuma gato ya mutarajya muri izi manza mbere ya 2014 hari ukuntu bagufashaga bavuze ko Ayubu yajyaga nagira ibyo agufasha mu mashuri icyo gihe se bagufataga nkande
urumva nyuma ya jenoside hari umutangabuhamya nanashimira cyane kuko hari mu bantu bamagazeho cyane ariko kuko hari abandi bari bazi ukuri bakanga kujya ahagaza ngo bajuge barinze umuntu w'ikigo gihe kubona abantu b'inyangamugayo n'igace uwitwa Nyiribambe umwe mu batangabuhamya nari mfite yari umuturanyi wari uzi imibereho yanjye uzi no kwa papa bose nyuma ya jenoside rero yazanye uwitwa Ayubu muri 1996 aramuzana aramwereka avuga ati kuko njye nakuye kwa nyirukuru muri ku kigo kivuga i Nyamirambo aramwereka avuga ati uyu niwe mwana waciye gito asigaye ubu nyine nanjye aho ngaho turamenyana akiri n'umusore nkajya kumusura nyine namusura na onkle naba nacize ku ishuri akaza kundi mu bihembo nize guhera mu wa mbere kugeza mu wa gatatu primeri nagira n'amaguru ari wantwaraga icyo kintu avuga ngo yigeze kumfashaho ariko twari byo tunavuga no kuri telefone n'umuhungu uko rero yabonaga ko nashigukira imitungo kuko inyinshi babigushaga mu icyo gihe kuko yabonaga ntacyo bimbwiye abakomeza kugurisha mu buryo buri mama n'umukiri ariko aho noneho byabustinze navuga ngo niko byagiye hanze ni igihe bari bagiye kwimura mu biro papa kandi babinyishe ubwo nazaga rero igice cyose kijya hanze ako witwa Anne Marie uwo witwa wo mu Bubiligi mbere niwe waherezaga mama kuko yavugaga na baravuganaga nabo yavugana nawe n'abantu bakuru n'umubyeyi n'umwana bere bitanu uwo nire barera nawe mu bihumbi ejo bundi kubera imanza namwumvaga ariko namuzi anubwo nyine aza kundeza kimwe mu
hanyuma se imitungo yasizwe na so bagurishije ndetse cyangwa se indi kiriho yose wari uyizi
iyo shinago nayo nyinshi nyinshi nagiye mbona amakuru ni na jenoside abantu bambambwira amakuru ya pisora shitanaha kuko nabyuka niga mu 2010 niga mu kigo cya SS Kagugu ubwo naraje kunsura nk'umunyeshuri dutwe hari hari kimwe kuva cyacu sinibuka neza gusa mama yaje kunsura ngo ati rero abantu bamamagaye bakeneye uko wajya kwa presa mu mitungo yose kuko bene se barimo kwigurisha ariko ibyo bisobanuye ni uko afite ubwo kwigurishaho ni kwa
Ive telefone ntabwo turimo kukumva neza sinzi niba hari ukuntu uhinduye aho wavugiraga ubu turakumva
narimo kuvuga narimo kuvuga ngo imitungo myinshi nagiye nimenya ku makuru y'abantu bazi umupapa aho yafite imitungo yose ariko yose siko nagiye kuyaparisamo cyangwa kuyigaragamo mu gihe n'uruhare kuko ngiye kigenaho nshishikajwe no kwiga no kwitunga no kwibeshaho ariko aho byanirije agahinda ni igihe numvaga umuntu amishe umubiri wa data imyaka 2022 agambiriye no kugurisha imitungo yose kwa data ngo hazime niwo navuga ati n'umugabo cyangwa n'umusore ikangwa n'ishema rya papa ntazime nagire n'uwo mburane uburenganzira bwanjye nagiye no kugira n'uburenganzira ku mitungo ya data yaba yasigaye
hanyuma
nyinshi yagurishijwe
mukanya ndakira abakunzi b'ijwi rya Amerika nabo benshi bafite ibyo bakubaza ariko uvuga ko usaba abana bafite ibibazo nk'ibyo wahuye nabyo guhaguruka bagaharanira uburenganzira bwabo iki kibazo ni ikibazo usangiye n'abandi bana benshi
imanza navuze kuriya nyuma y'uko intangiriro y'itangazamakuru bakurikiye bukajya hanze nakiriye amamesaje menshi nakiriye komantere nyinshi ku mawebusayiti bambwiye ati duteye ikigabo ati natwe duteye guhaguruka tuganira uburenganzira kandi ahera bandi b'inshuti tuganira byubiritije kandi atwiteye iwacu turanye mera kwizinga n'izinga ko tushaka kwitensi no kuva ku kicimi cyo kudagara ngo shikame ariyo mpamvu naza ati wundi wese ufite icyo gihuje n'ibyanjye nimba yuko yakwiye guharanira uburenganzira bwe nakwiye icyo umubyeyi we yamusiye ko umubyeyi we yavuze kugira ngo abeho nubwo nabashishikarije kugira ngo bumve ko bakwiye gutungwa n'ibyabyeyi babo nabo bakwiye kwishakira ibyabo ariko nanone duharanire umurage w'ababyeyi bacu
urakoze cyane Yves tuyishimire kuri telefone dufite abakunzi b'ijwi rya Amerika benshi bifuza kugira ibyo bakubaza nabo reka duhere kuri Eric wirwe neza Eric uranyuva Eric ndibaza ko tumubuze kuri telefone ariko Abraham wowe urahari
ndahari
uri hehe
ndi mu Rwanda mu karere ka Rundi mu ntara y'Amajyaruguru Shyorongi o Irutonde
ikibazo cya
kibazo ndi kubaza uwo musore ibizamini bya ADN bikimara gusohoka bikagaragaza ukuri kwe neza birumvikana byaramushimishije ese iyo azatangiza ryari urugamba rwo gutanga abandi ba bwo gutanga inama ku bandi bana bameze nkawe bafite igihirahiro nk'ikiranizemo cyane ko yavuze ko bahari
urakoze Abraham icyo kibazo nizere ko ucyumvishije neza Yves reka dufate na Theogene wirwe Theogene uranyumva
ego ndakumva
uri hehe
ndi Kigali mu Rwanda
ikibazo cyawe
njyewe ntabwo ari ikibazo mfite ahubwo ndashaka kubwira Yves ngo nakomeye muri iki gihe abantu benshi bataye ubumuntu ndi inyangamugayo umuntu yifata akihakana umuntu wo mu muryango we ugasanga amufashe nka Rwanda kandi ari amaraso ye byaragoye kumva ngo umwana wamwihetuka uramwihakana uvuga ko nta sano mufitanye ni ibintu bisanga bigahita kandi by'ubunyangamugayo bukeya abantu agakwiye kuba bafite nararebye nsanga ni ibintu bikamaganirwa kure kandi nkabwira Yves ngo nakomere agere ku ruhande kuko yarwanye urugamba bituma n'abandi bari ha ku ruhande nabo basha gutinyuka nzi ko nyuma ye hazavuka abandi nabo bavuga bati dufite ikibazo cyawe kandi ndashima ubutabera bw'u Rwanda ko burenganura abarengana ubwo ni ukuvuga ko Yves ndamushimira cyane kandi ngashimira na Leta y'u Rwanda yamuhaye ubutabera kandi ikindi nanone nifuzaga ko bariya abantu bagaragaye
Theogene uranyuva Theogene ndibaza ko tumubuze kuri telefone ariko byinshi kuri we byari ibitekerezo Yves ku kibazo cya Abraham niba hari gahunda ufite zo kugerageza gutangiza gahunda yo gukangurira abandi bana bafite ibibazo nk'ibyo wahuye nabyo kugira ngo nabo bahaguruke baharanire uburenganzira bwa
kuri ku cyo cya Abraham kuri ngiye guko sanswe muri mwuga wa sinema ngira ndanandika kuri ngiye numva mfite gahunda yo kwandika igitabo ku buzima bwanjye kuri uru rugendo rwose kuko nizikutse na muntu rero twaduje duhuje ikibazo numva ko nta kimwe nasaba ko bakwigira inzego z'abacitse cumi bakabakora ubuvugizi nawe ubwabo ubwabo bakiyagukira ku giti cyanjye uretse kuba nazandika ibitabo wenda kugira ngo mbatere imbaraga mbashishikarize guharanira uburenganzira bwabo no guharanira umuryango umwe ku babyeyi bavukaho kugira ngo umuryango nawo ukomeze ube uri shiye cyangwa uwe utewe ishema no kuba hari uwarokotse wabavutseho umva ko njyewe ntayindi nashimi baza afite izindi uretse kuzabyandika nabamotiva ariko nabo bakagira inzego za leta kuko ziradufasha kimwe n'iza CNRG ibuka ayoje umva ko bavuga niba bakakorera ubuvugizi
Yves gukurikirana imanza nk'izi kujya mu nkiko imyaka irenga itanu gukoresha ibizamini bya ADN ni ibintu bisaba uburyo kandi abana benshi bahura n'ibazo nk'ibyo wahuye nabyo sigace baba bafite ubushobozi bwo gushakisha uburyo bwatuma bajya muri izo manza wowe wabigenje ute inama wagira abafite ibibazo nk'ibyo ariko badafite uburyo n'izi
ivuga n'ibyo ebi ibintu birahenze ku bushobozi none byakwita ku mwana w'imfubyi udafite hirya na ruguru nagize amahirwe yo nsigana mama mama we wambaye hafi n'inshuti zanjye za hafi na hafi ariko nanone nanjye ubwanjye kuko nari nabanje gushaka ubuzima n'ukwezi byo kuva ubundi naranakoranye umwuka wo kwishakisha ubuzima bicaho birahenze ariko nagiye mbona ubushobozi buturutse mu bantu batandukanye mu bisaza mama abavukana mama inshuti zanjye ziri poroshe ziri hafi na hafi n'icyagiye kinshoboza ko nabwo niyo bisanga nuko nari mfite wenda n'akazi kansapotinga imyaka yose nakoreye kuko nta kindi kintu nakoreye ibyo nakoraga byose nabishaga mu rwanda udafite ubushobozi numva ko barwana hari numva ko hari inzego za leta zibwanira numva ko batugeho n'abandi numva hari icyakorika
hanyuma ndimo gukora ubushakashatsi kuri iyi dosiye yawe hari inkuru zitandukanye nagiye nsoma hari nyinshi zirimo izigaragaza gusa nk'aho bakwibasira hari abavugaga ko wakoreshaga ibyangombwa by'ibihimbano hari abavuga ko wahinduye amazina kenshi mu ikarita y'irangamuntu muri za batisimu ibintu nk'ibyo ibyo ariko ntabwo byaguciye intege
ibyo byaguciye intege ni byo navuga ngo byaruye urugamba rwo kurwana kugira ngo ntucike intege n'ubwo no kurirwanirira ibyo ni byo navuga ko bagiye bagahindura bakajyana mu bushinjacyaha bagamije yuko yije yafungwa cyangwa urubanza rwapfundikirwa adakwiye kutageze hafi n'ibyo byaguciye intege angilikani bwabyo itorero ubuyobozi bukuru basohoye akide dura bakemeza ko ngira abatijwe aho ngaho ibyatu wambatirishije ibyemezo bito n'imbaro bishaje n'amasano n'inzego za leta ati ntacyo niha ugenda urwego rw'igihugu rwanishyuriye narwegera barwegeye nabo rubagaragariza ukuri kutitandaranga muntu ni kwa kundi nabyita ni tekinike za defanse bashaka gukora wareba umuntu yataye irangamuntu hari umubare wa indekisi namba uhinduka izo irangamuntu uko nataye irangamuntu ko indekisi yahindutse nabyishyuye yuko ije yahinduye irangamuntu ibyo wasomye cyangwa ubushakashatsi waba urabonyeho ku byerekeye n'amazina ngo tuyishime tuyishimire n'ibintu ni ereyoto niko kwibutsa kumwandikira mu kinyarwanda ubwo ngiye uburyo nakuze urumva ni na jenoside nakuriye kwa nyirukuru nyirukuru akambwira ati ngo twe tuyishime noneho mama ati yewe tuyishime habaho ibyo kuze ko nyuma yaho nasanze gukura ngiye gufatira abantu gusuhuza ati izina ryanjye ni nyirukuri ikarita ya batemu ku ikarita ya batisi nyuma yatijwe kuko niyo yagaragazaga umwirondoro byose ni ingaruka z'amateka kuko nanjye iyo nza kuba ngiye amahirwe data ko bakiriho nimba kwizeye urebye icyayi kuba wakora ibyarereri z'icyaha ibyarereri z'inzego zagiye zinyura ko nazo nta hantu bari bafiteho gushingira ubwo nabikosozaga rero bo barahindukiye bajya inyuma baho basinye ku mbona ariko si mu butabera yuko bamaye ubutabera bw'u rwanda bwabuze ibyo bikwiriye kugeza kandi n'ukuri kujya
urakoze Yves tuyishime reka dufate abandi bakunzi b'ijwi rya amerika duhere kuri Wilson wiriwe neza uri hehe
mu gihugu cy'ubuhinde
cy'uburundi
ubuhinde
mu wuhe mujyi
Gujarat
ikibazo cyawe
ahanini nta kibazo ufite ahubwo ni ukumubwira nashaka kubwira uwo mutumirwa akomeze yihangane kuko ndumva ko yaciye mu buzima bugoye ngira nicyo shikirije cyane cyane kuri iki kibazo cy'uko kesho miryango usanga bihakana amaraso yabo ugasanga bihakana abana kandi iyo ugiye kuraba hari igihe baba kuri babizi yuko abo bana arabiyo miryango ariko navuga ko ari ibinyamaswa byamaze kuba mu bantu ugasanga umuryango urihakanye umuntu ukihakana umwana bakemera bakamureka akaja kubaho nabi akaba mu buzima bubabaje mu buzima bugoye kandi by'ukuri bazikara umwana wabo rero icyo kibazo cyashikiye yize n'abandi bashikira bashikira iyo niko yagize amahirwe agatunganyirizwa bakabona n'uburyo bwo gukora ayo ma exam y'ama-ADN hariho benshi usanga ubwo buryo bwo gukoresha ama-ADN cyangwa gushika ku rugero rwaho babatumye ibyo ADN bidashoboka ahanini yena ashaka gutera akamo cyane cyane abarundi n'abanyarwanda ndabasaba ko twogaruka ku mico yacu ya kera ya aho umuntu mu kirundi baravuga ngo umwana si umwe kandi umwana ni uw'igihugu kera abantu n'ukuri barakundana ugasanga umwana w'umuryango bamufata nk'itungo ariko iki gihe ibintu byarahindutse ahubwo umwana iyo atari uwawe usanga bamufata nk'umuzigo bamufata nk'ikibazo nashaka no kurisabe abantu bagarukane muri uyu mutima w'ubumuntu umutima w'ugukundana kuko urumva ko ari ikibazo kibabaje kigira icyo gisize ibikomere gisiga mu mitima yabo byabaye ko naho yive mwumva ariko aravuga uko ndibaza ko hari ibintu byinshi byononekaye yaba mu buzima bwiwe mu myitwarire yiwe no mu kwiyumvira kwiwe kubera ko icyo kibazo urumva ko aba ari ikibazo kigira ingaruka mbi gisiga mu buzima bw'umuntu. Murakoze
Wilson, ndagushimiye cyane. Reka Yves agira icyo avuga kuri ibyo warusorejeho ko ibibazo nk'ibyo hari ibikomere byinshi bisiga ku mwana nka Yves. Yves, hari icyo uvugaho?
Kino mvugaho nk'uko Wilson yabivuze, icyo ankuni kikwangiza mu mitekerereze no kumva kwemera ugukunda, kwemera ko hari umuntu waba ugukunda, kwemera ko niba wihaka umuntu w'amaraso akwihakana hari igihe biba bifite noneho undi wo kwinjira we yanyihakanirwa nabo turumva ni mu buryo bw'imitekerereze kumva hari aho abantu bakwihakanye ukajya gucibwa muri sosiyete ariko nyine iyo bihagazemo kigabo niko nabyo tukagira n'izo mbaraga umuntu agerageza kunyagoka mu buzima usanga n'abandi bose ariko ndemera nawe yuko icyo kibazo nubwo kiba gihari hari ukundi kuntu kikwangiza n'icyo gikomere cyo kubona ufungura imbwa ya papa wawe bwa kangahe wagize kumubura undi akifuza yuko ifungurwa kugira ngo agambire wenda bafite umutima w'ibintu nubwo njyewe ndanabivuga akenshi n'ejo bundi nagiye kubisobanura mu itangazamakuru nagiye mu rukiko icyo ngambire atari ibintu nagiye mu rukiko ngambire kubona izanshikirase yanjye n'imyirondoro wanjye kubona kwandika ku mubyeyi uko njya kuba ari ibintu ushaka ni kubona birwaniriye kuva nyuma ya jenoside ariko nakongeye nari nzi ko banafite ubumuntu ibintu na data yabishyize ariko abantu ubwo bumuntu barabutashye banyuka undi mutima kiri maso banyuka nicyo kintu mu nama nawe yuko hari ubuzima bwawe bwaba bw'imitekerereze bwaba muri sosiyete ugashaka kwizera umuntu cyangwa kwizera ikiremwamuntu biragoranye ako hamwe n'imana bishobora.
Urakoze cyane. Reka dufate na Ntezimana wiriwe neza.
Ndiriwe mwiriwe neza. Muraho
nawe, uri hehe?
Ndi Kigali mu Rwanda, mu karere ka Nyarugenge.
Ikibazo cyawe?
Murakoze cyane. Ndamanga usuhuze n'umutumirwa kandi noneho ntabwo ari ikibazo cyane cyane ngiye nari mfite gusa birababaje kubona umuntu yihakana ikiremwa muntu undi mugenzi we niba umuvandimwe yarahuye n'ibibazo.
Ntezimana, turakumva? Ntezimana, wari ucitse, ongera usubiremo icyo gitekerezo cyawe ushakaga gutanga.
Murakoze. Narenze nti birababaje kubona mu Rwanda dufite abantu bameze nk'abo, kuko niba umuntu yaragize ikibazo agahura n'ikibazo muri jenoside agatakaza umubyeyi we, uwamusigaye ntabwo yakagombye gukora igikorwa nk'icyo cya kinyamaswa. Ni ibintu urebye niwe ntangiriro hari benshi buriya nabo baho bagize ikibazo nk'icyo yagize hari ababuze uko bajya kuburana bikarangira imitungo yabo inyazwe burundu icyo rero iyo niyo ntangiriro yo kugira ngo n'abandi noneho babone ubutabera niba hari abandi bagiye banyarwa imitungo nk'uko nguko y'ababyeyi babo nabo njyewe nasabaga yuko rwose bagakwiye gukurikiranwa kuko ni ibintu bibabaje cyane gusa njye ndashimira n'ubutabera bw'u Rwanda bwakoze akazi katoroshye aho umuntu bajya gupima na kiriya cyuma cyaje cya ADN buriya nabyo ni amahirwe twagize muri iki gihugu biriya nibyo bizajya bikemura ibibazo nyine by'abantu bihakana abantu babo kandi bafitanye isano gusa icyo namubaza ese ni iyihe nama yagira bagenzi be wenda bashobora kuba bafite ibibazo ariko babuze aho babihera babigeza ku nzego zibishinzwe ese ni iki iyo yabona cyakorwa kugira ngo wenda ibyo nabyo wenda niba hari aho byadindiriye bye batigeze babikurikirana nk'uko nguko bibashe kuba byakurikirana murakoze
urakoze cyane Yves Ivuranyo
ndakumva
gerageza umusubize icyambere ndibaza ko wari wagerageje kugisubiza ariko hari iyindi ngingo yarazanyemo ivuga ati nk'abatangije ibyo bibazo ariko cyangwa se gushaka gukurikirana ukuri ariko bikagira aho bidindira inama wabagira niyi
inama umujyana atanga ushaka kwigira abo bihakana abantu nibatubabarire mbere nitanu ni amaraso yacu ni abavandimwe ni abaturanyi ni inshuti bagira ubumuntu kuko kongera gusubira mu rwibutso nta muntu yifuza ngo asubire mu rwibutso ajye gutabura umubyeyi we hejuru y'umuntu agize ubumuntu n'icyo ngicyo aba ari ugushinyagura aba ari ugukongera nabyita no kutaha agaciro uwo mubiri aho ashingiye ngiyo inama ya mbere amaraso yabo abana babo abo bavukana ntibagire ubumuntu cya kabiri inama natanga ni kuri abo ngabo n'abamuje nabo ikibazo simbazi ariko niba banahabi icyo nababwira ntibahuke gitwari batwaze ntibabegere inzego z'abacikacumudari zisanga bidufasha sinaje nuko babivuze ayemji irahari ibuka irahari jiyaje irahari numva nabo babafasha kubakorerwa ubuvugizi nubwo bihenze nubwo bivunanye ariko icya mbere ni ukugira izo mbaraga z'umubiri no kubyakira ariko icya mbere handitseho ibindi byose abo badusigaranye abo badufite mu maboko baturera abo tuvukana abo tuvuka ku musozi umwe ntibagire umuntu kuko ibintu ibi ni agace ka mbere ibintu n'ababyeyi bacu babishyize ntibagire umuntu tujyane urukundo dutwazanye numva aricyo kintu kiruta ikindi cyose
hanyuma live ku bijyanye no gutanga amakuru wavuze ko ujya kumenya abavandimwe bawe bwa mbere hari umuntu wari uturanye n'umuryango wa so cyangwa se wari uturanye n'ababyeyi bawe wagiye kubwira data wanyu ko hari umwana ushobora kuba wararokotse icyo gihe uwo muntu ndibaza ko ari we wafunguye iyi nzira wanyuzemo kugira ngo ugere aho ugeze ubu ngubu ariko hari ikibazo nanone gihari gikomeye cyane cy'abantu bazi amakuru ariko ntibagire ubwo butwari bwo kuyatanga
ikintu uvuga nicyo abantu n'urugero rwanjye yabapfuka yanjye imvukire yanjye abadata ni benshi ariko siko n'ababonye bose banyegera ngo bamwe ukuri hari naho nabaga nkeneye umuntu mu rukiko n'umutungo w'amerika nabamuzi nabanzi ngo ni inshuti ya papa nabanzi ngo uyu ni umuntu uzi amateka yanjye ariko namwegera akeka ariko abana we tunjyane mu nkiko akajya sinaryamo ubwo akanyamaganira kure ku buryo mbonaho navuga gushimira abatanga bamwe banjye yaba uwo nguwo wabaye intwari nabyita umurwanashyaka kuko we yaharaniye yuko niba ari byo yarusigaye kuri data nageraho nazima kandi ndiho ariko kubera ubumuntu buke ntibabashe kubyumva nababwira abantu baba bazi ukuri mu kintu runaka igihe cyose ukuri nagiye kutazatsinda numva ko nabikwitse no ku mateka yacu numva ko bajye bafasha abo bana basigaye bonyine yabo imyango asigaye yonyine ikeneye amakuru n'urugero ngiye nigeze gukenera kumenya inshuti za papa kandi nagiye nzibona mu mujyi wa Kigali tugahura mu maresitora ukuntu ziranvuga nanjye nazireba ariko nakwigira ngo nzicane nabo bambwire ibyiza bya papa bambwire ubuzima bwe ubumenye nimva uburyo yishwe nimva uburyo yabayeho sibabashe kunyumva kandi abo ngabo ntibambizi ko aribo bantu bashobora no kunandira ubuhamya muri izo rubanza ariko sinzi babona nibyo mvuga ngo rero abantu nibagire ubutwari kandi bagire n'umuntu bagire urukundo ni nako ukuri igihe kose twatsinze
hanyuma se Yves ubona ko urugero iki kibazo cyawe gikemutse nyuma y'imyaka 25 jenoside ibaye hari abana benshi bari bato nkawe igihe jenoside yabaga ndetse bamwe bashobora kuba bafite ibibazo nk'ibyo wahuye nabyo ariko uko imyaka igenda niko n'ibyo bimenyetso bigenda cyangwa se abatanga buhamya bagenda bazimangatanya icyo gihe ubona abana batarakemurirwa ibibazo byabo bitazabagora cyane cyane kubona abantu bemeza ibyo bavuga
uko imyaka igenda n'abantu barasaza n'abantu bagenda kandi hasigaye basigaye bakeya ni ikintu kigoranye ku buryo kiri kompike no kubyumva nawe kubyumva kiri kompike kubona uko imyaka izagenda iza uzaba ubashe kugira imbaraga n'izo nagize ashobora kuzagira ugasanga ku musozi avukaho cyangwa abaturanyi nta n'umwe umuzi nta n'umwe umuhamiriza ukuri ugasanga wenda abasigaye uzabandi bamufitiye ibintu uzabandi bamuhakana nicyo kihariye mbona ko inzego zibikire bazajya gukurikira cyangwa zakora amabizasiyo ibintu bigakorwa nubwo ari ingaruka zose za jenoside kumva ko hari ibibazo byakwiye kuba birangira kuri imyaka 25 tugatangira indi myaka turi mu bundi buzima
reka dufate abandi bakunzi b'ijwi rya Amerika Jean Long wiriwe
rero neza
uri hehe
ndarabita ku mukuru
ikibazo cyane
ikibazo cyane wenda nabanza nkamushimira kuko yarwanye urugamba kandi yaharanira uburenganzira bwe kugira ngo abashe kugera kuri ibyo byose ariko nk'ikibazo nka tubiri namwibarije ese ubushobozi bwo kujya mu nkiko yaba yarabukuye hehe yaba ari umuntu wamufashije ese ubutabera bwo yababona bwaba bwaramubaniye gute kandi kabazo namwibariza ese imiryango yamwihakanye ubu babanye bato bameranye gute nizi ya komunikasiyo bafitanye ese mu gihe kizaza bwo bazabameranye gute yaba yarababariye cyangwa se yaba yariyakiye murakoze ibibazo byanjye byari by'ubuteka bicaho
urakoze cyane reka dufate na Joseph Joseph wiriwe
miriwe birwema
n'amahoro
amahoro
ikibazo cyane
banza undamukize umutumire
arakumva Yves
rwose umumbwire uti arakwihanganishije uti komera muri urwo rugendo wagize
hari ikibazo
namubwira ndazakumubaza ariko mbanze kumubwira rwose ko ufatiye ko abantu b'iki gihe ku bukunzi bw'ibintu byabateje ubuhemu ese niki abwira abo bantu banimve bamwihakana kugeza iyo yose ajya mu nkiko ese yiteguye ko yazabegera bakamusaba imbabazi cyangwa se azabireka gutyo gusa murakoze akabazo kanjye karasa
murakoze cyane Joseph Yves icyo kibazo cya Joseph ndibaza ko gifitanye isano n'icya kabiri cya Jean Long
yes kamere kuri zingizi cyane ba ku mibanire yanjye naho kubwira kuba ndiho nkunda kugumana pesona cyanjye ngiye kuvuga ngo ndabakiriye akakanya nabangiye kuba injyanye cyangwa itokite wenda bizafata wenda bizatubonaho akoze ku mutima wanjye numva mbasabira ngo mbasaba imbabazi ku Mana kuko ndi umwemeramana ndi umukristu ikindi kandi nta nubwo ntabwo mbashimiye umutima kuko niyo umuntu akwiye akamusukanya amaraso afite abana akangaje famiye mu rubanza nk'uru abo bana babyara abanje urumva nabo subuze ibyo yabaremye n'usubuze ibyo yabakubwiye nanone kandi unamugendera kure kuko ntabwo ari umuntu ukwifuriza ineza ku kibazo kindi cy'ubuvandimwe ntabwo nibuka izina rye
Jean Longue
ndaje ku kintu cy'ubushobozi aho nabukuye urumva njyewe nari mfite sapoti wenda yuko mfite akazi kizi nakoraga muri iyo nakoraga mu mwuga wa sinema ariko ntabwo ari wari unumve cyane nakoraga mu kigo nari nakoraga mu bintu bya arshive ariho nabonaga uwo mushahara ariko nanone famiye mvukamo kuri mama bambaye hafi nk'uko nagize amahirwe yo gusubira muri mama amamba hafi na kuko nta wundi muryango nari mfite numva afite uwo muryango cyane niwo waba ukomeje kumuha urukundo cyane n'ubutabera nshimira ubutabera ngombwa no gushimira ubutabera byose by'umwihariko urukiko rw'ikirenga ko rwagaragaje ukuri rwamaye ubutabera icyo naharaniye nakibonye sinigeze mbeshya ubutabera nubwo bo bagiye bagunganisha inzego za leta mu rwego rwo kubabeshya amakuru kandi baza ukuri ku buryo no mu rubanza rwanjye niba mwaka ukurikiye hari aho nagiye na Jerimosiyo mu kuburana nasaba ubutabera ko ubundi bakwiye kubakurikirana kuko niba umuntu azi ukuri akageza aho yemera yuko tujya mu mva uwo muntu yaba afite undi mugambi ariko ibyo ni iby'amategeko sinabona undi mwanya wo kujya mu nkiko n'iki kuko utariya nabibonye kandi nabonye icyo naharaniye nanabyishimira kandi rwose mvuga yuko rwose ubutabera bwawe nagaragara nishimira cyane ibyumba
umuryango wanjye wose urakoze cyane mu nkuru twahitishije mama wawe yumvikanye afite agahinda cyane ariko nanone asa nk'uruhutse aho yagize ati byari bibabaje cyane kumva abantu bakwita umweskoro bita umwana wawe umweskoro mama wawe akimara kumva imikirize y'urubanza yabyakiriye ate
yarishimye nuko ngiye wenda bwanyuma yo gutanga interiviyu nuko ishimo byaranyuye kuko byaragahinda kuri ibyo bari kubona n'ibyishimo kuko yatekerezaga ibyo naharaniye mbibonye bitakagombye guca muri zino nzira ariko mama ku giti cye yarishimye kuko urumva igisebo nagendanaga muri sosiyete hari aho nagendaga ugasanga warangiye inzara ubwo ntiwende nino wenda ngo ngiye no kwibuka aho data avuka ugasanga aho inyanzara abandi bakanya inzara ariko bazi ukuri nyuma ko mama nawe mpamvu yavuze ngo araruhutse nuko ni ibintu biremereye imyaka itanu uburana ukuri kuzi ariko abantu batashaka gukumva apisi ku myaka yanjye nk'umwana wenda sindi ndi umwana mu myaka ariko wenda hari aho umuntu aba atangiye gukora ariko ugasanga winjiye mu manza ukiri mutoya bitagakwiriye atari andi mashuti yakoze atari ibindi atari ikindi kibazo yakoze ahubwo ari abantu cyangwa abantu runaka batifuza ukuri cyangwa utakwifuza mva ko ikintu cyamuruhukije ni ukumva umwana we imanza yagiyemo azivuyemo amahoro mbere ko nama ntabwo yamwifuzaga yuko njya mu manza nk'umubyeyi ntabwo yifuzaga yuko njya kubona kano kababaro kanjye yakomeje kumprotesti nk'umubyeyi kugira ngo ariko tubiganiraho bifata umwanya turabyemera nimubwira ko rwose ngiye gutangira urugendo rwanjye rw'urubanza nanjye ati nzakuba hafi nk'umwana wanjye nimfura kandi hamwe n'imana izatubarira aho ngaho niyo mpamvu bumvise biruhukije kuko byari biremereye
hanyuma yive urukiko rwamaze kwemeza ko uri umwana wa Inosa
gusenga
Inosa kandi muri iki kiganiro watubwiye ko mbere yuko utangira cyangwa se ujya mu nkiko hari imitungo yanyu myinshi yari imaze kugurishwa ese waba uteganya kujya mu nkiko kugira ngo iyo mitungo yagurishijwe muyisubira
kuko ubu ngubu mwihagarariye nyuma y'iyo myanzuro y'urukiko rw'ikirenga ndasaba inzego z'ibanze zirebe n'ikindi cyemezo cy'urukiko zirebe n'ikindi kibazo cyanjye ko zafasha zigashyira mu bikorwa iby'imyanzuro y'urukiko bivuga numva ko ngo nakwiye kugira uburenganzira ku mitungo ya data kuko abayifite sibo bandi bose bo bazungura ba data kandi nubwo batananifuza ariko numva ko inzego za leta zizamfasha ndabyizeye ko zabafasha gushyira mu myanzuro y'urukiko rw'ikirenga.
Urakoze cyane. Iyi mwumva ni radio Ijwi rya Amerika ivugira i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Ikiganiro ni muri Isanga, turi kumwe na Yves Tuyishimire. Uyu ukiko rukaba rwaremeje ko azungura se wishwe muri Jenoside ni nyuma y'imyaka asiragira mu nkiko aburana na mwene wabo ashinja kwikubira imitungo ya se. Abavandimwe be bari baramwihakanye bavuga ko uyu mwana nta sano afitanye na nyakwigendera se. Ive, mukanya turaba tugeze ku musozo w'iki kiganiro, nk'amasomo wakuye muri uru rugendo wasangiza abumva Ijwi rya Amerika cyangwa se n'abandi bashobora kuba bahuje ibibazo nawe ni nka yayo?
Mbere ya mbere nakuyemo ni ukwigikira n'umuntu, kabiri ni uguharanira ukuri udacika intege, cya gatatu ni ukubaka uwo ukwiye guharanira umurage w'umubyeyi wawe. Kandi irindi somo numva nakuyemo ni ukugira ubumuntu. Wenda njyewe nshobora kuba nibwira ko mbufite ko yarushijeho kumva yuko ngomba kugira ubumuntu burushijeho. Ikindi numva ari gukora mbere ku musozo, nabona aho gushimira inzego zose zamfashije, iz'ubutabera, iz'abacikacumu batureberera n'imiryango iturengeye inyungu zacu, ko navuga yaba yasenereje kuba yakoze ubuvugizi akabasha gukora rwa ADN ku muri wa data byari bigoranye kongera gufungura imva. Ndashimira ubutabera bwose naciyemo kuva mu mibanze kugera mu ngenzacyaha kugera mu zitwa gafeli icyo gihe kiriho, ko nageze naho nshamo icyo gihe ariho naho bagiye gushakira ko imva ariho bamufungira cyangwa ubuzima bwe bwarangiraho. Ndabashima ko bose bamaje kugeza ubutabera bw'u Rwanda, ndabashimira kandi nshimira cyane cyane n'umuryango wanjye wambaye hafi kuko bo ntabwo bigeze imyaka na bamaye urukundo burafite ubwo bumuntu.
Ubwo u Rwanda ruzaba rwibuka ku nshuro ya 26 Jenoside yakorewe Abatutsi, ese icyo gihe ni wowe uzategura imihango yo kwibuka so?
Ibyo byifuzo kandi nako bizanagenda. Numva ko nanjye numva nzibuka data mu buryo nifuza. Numva ko amarana muri izi abantu bose bandi bamwe umusozi bandi bamwe umusukuru bandi ba n'umugenzi, numva ko aho data nawe ashobora kwishimira icyo gihugu aho ngeze ndwanira ishema ndwanira kutazina kwe. Numva ko 2020 nanjye nzibuka n'abandi bana hatugiye cyo kwibuka data.
Aho so ari ni iki wamubwira?
Biragoranye kuko izamu namubwira ndamushimira ko yabaye feri yanjye, ndamushimira ko mu gihe yari akiriho atabicwa yabaye umubyeyi nawe akaba umugabo. Mu butumwa butinjya bumva yari umugabo urwana ukuri nawe kandi uharanira kubaho neza nk'uko urani igiharanira. Icyo namubwira cyo ni ugutse imbabaje abavukanye nabo yigeze kukugira, ntabwo yigeze abansubya kuko nawe nabonye usanemera ko nawe aho ari yishimiye urwego ndiho kandi yishimiye nagiye mu byemezo byose kandi namukunda nubwo nabashije kumubona mukurikira.
Yves Tuyishimire, ndagushimiye cyane kubw'ubutwari bwawe no kwihangana n'iyo nkuru y'icyizere usangije abakunzi b'Ijwi rya Amerika. Kwifuriza amahoro n'amahirwe kandi wakoze cyane.
Murakoze cyane.
Arakoze Yves Tuyishimire. Nshimire namwe bakunzi b'Ijwi rya Amerika mwagize uruhare muri iki kiganiro. Nshimire Engineer Peter Handley wadufashije kucyegeranya. Na Fatuma Alimasi Kalala wari ukiyoboye muri studio ya karindwi hano i Washington DC. Mwari kumwe nanjye Edi Rwema, mbasezereho mbifuriza amahoro n'amahirwe.